Girl, just listen. Twitch come ahead and I'm quick up on your top ten. That's not deception.
Me na choke a boy when there's up to me, boy. Little baby point to me at another toy. Close people close my pose and my friend of course now. Sasa does like see as I'm a chose.
Nanda penda za kunjwele death. See me kwenda shule. Upanda mombile na data choke pili ile. Sula yenye mfuto, mashavu yenye dimples. Sula yenye mfuto, mashavu yenye dimples.
Sabuni. I'm a Jocelyn, nigga, yeah, and on the watu. What's the babu? Mina flow, status at a tattoo. Yeah, kashtuka kanyanga lia. Hakwa mini kama parfum liwe mbia. Mshikaji moja vi, doli ofatia. Maraka tiki sa kicho kifona kegamia. Gafla kaza kulia. Kwa kinishika kwa isia. Wasi basu kani hia. Kumona dema na lilia. Ana dad nazibika na the flow. Mbusa paka mwisho, yani minaweka full. Isia zangu kwenye mziki zina choma. Do sababu kubwa la mfanya ripenda sana. Mtoto mzuri kimona tampeshima. Mina mwicho dhahabu ndana kari yako nzima.
Kostimuza mjani kichwani niko high. Na mwona manzi maskani yuko so fly. Mina why na jigoza duli na mfata. Na mpa high ni machine kama muli kadata mtoto wakata. And then girl come gold. Yeah. Anaita kama bling. Kama dhahabu ameshafika kwa king. Queen waheri na jabu. Ana kila sababu. Asipate tabu ni mezimika ajabu. Yeah, apendi pesa, apendi show. Yeah, nampenda blue. Washa mteta semi no. Yeah, na on the full. Doma makabaisa julika na mpaka pretu. Steve unataka kumjuo. Master J, tunzetu.